Monica nipe some good loving. Hey, nimechoka sana na my sweet nothing. Nikupeleke shopping Dubai na London. Twende kujibamba au twende clubbing. Tuko menipanda twende kujibamba. Yeah, yeah. Unavyojua kusakata ngoma takida low.
Tunawasha moto fire.